kupendwa. Dunia haiwezi kukupa unachotaka we. Ulimwengu kazi yake kukukatisha tamaa. Inuka, pigana, ng'ang'ana, ushinde. Chukua baraka zako mikononi mwa watesi wako. Chukua urithi wako mikononi mwa adui zako.
Arise and shine, arise and shine, arise and shine, arise and shine. Usilielie, utangarate. Usilielie,
hapo ndipo maono yako yatakapotimia.